yamde joyi no wittori min taji sappo e joyi studio kalangu kettiniɗon kibaruji moɗo e fulfulde. Nanni hawrinde fedde leydi mawnde hawjinde himɓe politique faɓɓintinama nde hawrinde du ha hannande no waɗa sappo e goho lewru janvier bittiɗo. On nana ko secrétaire kawjiɗo nde golleji fedde CNDP haali. Himɓe gallure doso jeɗɗije ɗiɗi ni kono tawa nder saɗorndam rafi ndiyam jarteɗan Allah. Ɗum woni e forage campagne kawjiɗo cottol ndiyam nder gallure nden leydi nden yehi bonoyi. Woɗi du nimɓe tawaɓe nder gallure nden ɓuri ndiyam ɗan ɗutte. Nonille yewtere meɗen pindina hannde on nana laabi ko sariya wi dow fi dokkal ko Maimouna Guèssi bo haali. Kori jam hirtemo yerno kalirannomi o e nder ko kibaruji moɗon min Omar Hamma janga ton kibaruji. Nonni hawrinde fedde leydi mawnde hawjinde himɓe politique ko hanuno waɗa sappo e goho lewru janvier bittiɗo faɓɓintinama fa ñalande gom. No secrétaire kawjiɗo golleji nde fedde CNDP wiri ko waɗi ñalande nden faɓɓintina woni nimɓe tawaɓe nder nde fedde tawda e golleji gom. Garba Yaha Yani ɓeyditi e wiide koye ɗum wooɗi sanne seni partiji politique ɗin keɓi narri e hawrinde warore nde. Tarnan Fuddaye Ahmed yewtiti e makko nani ko haali.
Hawrine CNDP fedde leydi mawne hawjine filla parti politikeji wi'ane waɗan sappo e goho lewru janvier du sottinama ngam wari fotodiri e golle gom giɗaɗe gaɗe. Amma de waɗawan ko ɓoyata ngam no hiɗa ɗum ƴewtino nder mayre golle gaɗaɗe har ko darta moƴƴinol fondita dewtere hawjine laabi cuɓaki. Misali ƴewtinade ɗati nayi ɗi dow mum'en narral heɓaki nder komiti kalfinaɗo golle janguitade fondita dewtere nden. Hano ɗatol jeetati sappo e ɗiɗi lasoji nayi e laso jina e goo partiji politique leydi yimɓe en gaɗi joɗa haaleji kewɗi dow majji amma funi waɗa narral heɓu. Nde noddaɓe hawrina den gari nde ɓe ponditi hakkilloji maɓɓe ɓe jaɓi fuu narral ngal heɓoto. Ɗum ndu woni ko ɓura hiɗede kan kanƴum ɓuri nafude leydi. Dalila o du waɗi fedde de
singal.
Alexandra Garcia waɗama mawɗo bureau joɗanigo leydi France nder leydi meɗen Niger. Ɗum du laawol laamu nongol leydi France hoƴi ellu sappo lewru décembre duuɓujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Alarba hande o woni ko hokkoye talkuru makko joɗanigo hoorejo leydi men Niger Issoufou Mahamadou. Yeru no bureau joɗanigo leydi France o leydi Niger wiri e nder andinore fande makko ni warde ɗo nder leydi meɗen Niger. Alexandre Garcia o joɗakeno leydi Tunisie, Algérie, Irak e leydi Canada fa hande no andinore nden wardi to bureau joɗanigo leydi France. E mbiya ni hoorejo suudu sawara leydi Italie Giuseppe Conte kanko du o waddi njuuraki ñalawma goto nder leydi meɗen Niger. Filla ndenago dirwidol ɓiɗɗan bonɗa ko golleji hirñere yahde simogol kulle bonɗe drogo e dillamɓe leyɗe. Ɗum woni hoore haala natuka hakkunde makko e hooreji leydi meɗen Niger Issoufou Mahamadou. Yeru no ɗerol habaru ɓurtotongol ñalande fu hokkude niɓe habaru le Sahel wiri. Kanko goto ni hoorejo fedde sawara leydi Italie biteɗo Giuseppe Conte on o haali e wiide ko waddan ballamaga makko yahde to leyɗe Europe ɗen far filla ballagam fedde sogeji G5 Sahel ɗi kotta tawe ballitama. Yeru no suudu hokkor habaru ɓurtotoɗo no wiya le Sahel wiri fa hande. Nani kenga nder gallure meɗen ñamay woni ko ɗerol do narral hakkunde sarusi kawjiɗo jaɓol itte e syndicaji golloɓe nder o sarusi keɓi ndekkidi jungo do ɗerol. Pelle ɗiɗi ɗe dow jeyi haaloyi e wiide ko no hani komiti gon joƴƴine dow filla koƴol nimɓe jaɓoɓe janguele ɓe. E fawari joni ɗum woni fedde gon yehi joƴƴine far filla kawjaki ceede ɗen yahde to golloɓe ɓen e nder itte ɗen. Ɗum ko sabini ko syndicat golloɓe nder sarusi kawjiɗo jaɓol itte o adake e accitidde murtere balɗe tati ko aduno hoƴa hande ñalande ɗe. Lewru December witindu woni ko syndicat golloɓe campagne cialal leydi biteɗo Niger Telecom njeyi pirtiɗo endan o campagne e wiide ko wala imo hawjere no woɗiri. Kenga non woni ko horeje campagne o noddi hokkoɓe habaruji gam famminde ko waɗa nder campagne o yaade yaadu yeeso ko heɓa nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Ɓe kolli duni nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi milliarduji capanɗe tati ceede sefa kam woni ko natani ɓe nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati du milliarduji capanɗe tati e jeenayi e millioji keme joyi e capanɗe jeenayi e tati sefa kam woni ko heɓa nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati no Abdou Harouna hoorejo Sarusi campagne leydi biteɗo Niger Telecom o haali rani Rukayata Abdourahmane.
Nder hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati min tittinkinake ko watta golle amin e are amin fuu tawi no moƴƴi no fonnditi. Nder kuɓeeje e kiiriiɗe mum'en fuu min cingi internet mo fotay ɓoggol. Nder hitaande worre nde du min kawri ceede milliarduji woronja e jeenayi e ko deki, rawtani milliarduji woronja e tati e ko deki min kawri. Ko hoddi ko min kawri nder hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati woni milliarduji tati e millioji keme tati e laso e jeetati, tawi du milliarduji ɗiɗi e millioji kemena e laso tati e sappo e go'o min milino hoddoto gam kanƴe koddannomin hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi
a 2,400 millions en 2017.
Nani jeɗɗije ɗiɗi ne ko himɓe gallure dow sono tawda e saɗorma Rafi Diyan jarteɗa ɗum du no forage campagne kawjiɗo cotto ndiyan nder gallure nder leydi nder gallure nden kam yeyi bonoyi. Rafi Diyan jarteɗa ɗan du ko himɓe tawda ɗum nder gallure nden kam woni ano nde ɗuɗani ɗan ɗuɗani ɗan famɗani nimɓe tawaɓe nder gallure nden sanne. Ñalowma e terɗe métre cube ujunaji sappo hanuno ko tawi ujunaji jeegom métre cube e terɗe muɗum kam woni o hokke. Yeru no Abdourazak Salisu hoorejo Sarusi kawjiɗo campagne kawjiɗo totton ndiyam nder Dosso wiri e callalol ko Gungu Mamman dantani noddimo.
Forage amin goɗon kañum woni ko dari ko boni ɗum waddi ko ndiyan ɗan jacci nde jaccere ndiyan ɗan du wona gallure dosso nde fu noon koye bangeji gon no heɓa bangeji gon heɓata. Minen kettinani himɓe ƴoɓe far ñeme wara fa min ballodira min moƴƴina forage o gansey pompo ngol fooɗe itte hen endam wawade ñalaɗe garoje ɗe dukka fu gasam. To ko ɓeydini Rafi ndiyan ɗan du no tawa fa hande hen wuuro ngon yaaji himɓe jiɗɓe ndiyan ɗuuɗi sane. Ñalowma hono ko wiyete métre cube jeɗɗi wonko min ketto gallude do so nde enna yiɗana heɓ métre cube sappo nden ɗum du minen gomin dardarde majjum ko watta ko tawi ɗum fuu ɗum heɓama ɗum gasi.
Nani nder wakkati cakitiɗo hisama konngoli fuɗɗi wadde nder leydi meɗen Niger sanne. Yeruno Sarusi kawjiɗo etol kendul e ndiyan nder leydi wiri peewol waɗi nder jeɗɗire wittinde nde sanne woɗi du fande wakkatiji ɗin no ngoni ni e tokkodirde. Ousmane Bawa goto tawaɗo nder Sarusi o ko Muttari Mahamadou yewtidi e makko. Nani ko haali dow filla majju.
Nous sommes toujours pendant la période froide.
Dabbune ni tawaɗen misali demi adi illa altine bittiɗo o ɗuɗal no kuuje nder reedu leydi fuu peewol waɗi nder mum'en sayni ñame tilbeeri e duuso to guleeki waɗi seɗɗa. Illa du dabbune nde naati peewol waɗay foti hankin warde subaka o misali bilma e terde guleeki degré celsius ɓolum waɗi difa jeetati waɗi magariya jeegom gure jeetati maraɗi sappo e go'o. Nder soɓɓirde leydi ndin du e terde nden jippake fa hannden caka balɗe tati garooje ɗe fuu du peewol waɗa ngam peewol ngol no waɗa ton nder leyɗe tubakoɓe hendu mum woni no wifa no jippo har leydi meɗen. Ɗum ɗum waɗi ko har agades e bilma fuu peewan
sanni.
Nani fedde jinganore ɓiɓɓe leydi witende association alternative espace citoyen jeegom yaade sappo e tati lewru janvier waɗi jilaki nder reedu leydi ndi dow tindinde nimɓe to accu heppo ko ñamtam. Secrétaire général fedde nde Moussa Cangari o haali e wiide ko ɗum weli sanne ɓe ano dow filla dimma ko ɓe jeyi ɓe paamoye ɗum e fawade joni ko ɓiɓɓe leydi paami ko gomnanti dow to heedani wallude far filla demal e durgol. Nani ko wi Moussa Hassan dow majju.
Cette tournée a été très importante.
Jangala mi ngal woɗi sanne saabu nokku fuu to min gari min jiyan ɓiɓɓe wuro immoto daro jaɓɓitomi nder maɓɓe tawa waronoɓe koye muɗum e waroɓe ɗo inɗe hono pelle jingunoje ɓiɓɓe leydi ɗen enda. Komin tuggui dow mum ni wonno tirsinde gomnanti anda ko laati dongal muɗum har filla hon tabintinde ñamri ɓiɓɓe adamaɓe e ley leydi ndi. Ɗum ɗon min en kalna himɓe ɗin kolla ɗum en saabu joni waɗi koto duuɓi sappo ni endam komin nanayi wi'a jawdi leydi gollirtoni enda dow hemre muɗum sappo fu watte dow filla durgol e demal. nene dun don non woni ko min gomin jewtina himbe fa faama dun don fa wodam himbe faami fa wodi non no yara fu
c'est des choses que les gens vivent au quotidien
maradini sigilaji latol bal ko sukabe be jottaki dubi nogay ko winditira e20 no woni e hore mun yeru no horejo fedde hawjinde latol bal der o region haliri mojjintino no kure to latol bal gol watte do hemre chapande jenay dem fu wadama no alaji rabe mamman kasi halirani mohammed mamman ilu maradi
les réhabilitations et les travaux
kero golle mo yentino ko hani wadede hara no kur latol bal don kayi gasi sabudo hembe na wadan chapande jene ko wada sakulaji kewdu ko nan gono den fu hun cheke yeynugo no kur de endan jande den don cinge wodu ko nan ni jela nan tokkiti kandu no ndara boggi mun no fonta fa wada gam batte kura o hebe no wodiri no kuji sengo sengo di fu mojina am fa wodi biro arbitre en wadama fa gasi nan jonkay no heddi to lato bal yat e kito don endan du kondan do har baltal se Allah jabi golle mudum gasanino
insha Allah on finira l'implantation du gazon synthétique
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e minta sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire de fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
engartan yewtere meden pindinol nimbe no gada mojjereji sakito lato gacce yeru no maymuna gezibo jon andal do sariyaji wiri no wodi dokkal gal neddo wawta jabitade jallo maryama yewtidi makko nani ko halido maccu
neddo fu wodi goddum ko horem de no hidi no wawi hokki dum mo hidi fu amma de hokki wawa jabiti dum maitre gazibo maymuna famtini no neddo wada der irni he bandum.
Par exemple, vous avez un patrimoine, vous êtes
misali don jawdi kewni ko moy fu dum watta jawdum sini cede non ko lati fu fa alla wadi a hokki goddo goddum to a wawata tetude dum kade sabu wi ama dokkal no dokkal tetugol dokkal no guika sini a hokki goddo goddum lato hanu kokka gesa na nokure na mota wana amilka non wana ayeru ko boni gon wana otetuma wana otilsimma sei on kapitan na atalkidi biya atetan jomu no way no dudema yesu sudu saria kano dokkal hakkune goro e dekio no way tetede sabu don en filla yidde e filla dawrude
sur ça pour déposséder leurs époux
deni tawi alal misali gorko na debbo on no tilsina non nano joyna non ko hokkitiri are na jawdi mum deni may koreji na badibe joynado on no gidi jabita are na jawdi hokkitirani din noobe gada
si la femme ou l'homme a usé
hakkune gorko e debbo dokkagal no way jabitede saku fa neddo maydo ni ronobe be no bayu jabitade der dina e sari afu hokki lawol neddo heddodo e jawdi mum tatabe go'o neddo wawa hojido jawdi mum fu hokkitira no wodi renobe se non wadi ibe godi lawol be jaha yesu sari'a be jama be kokkite jawdi mabbe
on lo ramen dans la masse successorale
misali goddo hokka neddo no andidu ko de hokki wawa jabiti ko hokki dum deni Allah wadi jomun nimsiti no hidi tilay tilay jabita ko hokki neddo dum no neddo watta
neddo chaahido seni hokki gesa na no kure na goddum goddo dokkal galgal jodike deni a hokkama andu jaha gada talkuruma do inde dokkal gal faysoro no makko bi garanteta a hollambe tantar kuluma jogida do ado wayu du yarugo be yeso sudu saria
do wonto kibaruji mede e fulfilde tili e jettan ali nyali suman amadu e jallo maryama kenda firtambe di e dengal fulfulde joni yamdi joy e mintaji chapande tati on nanan kibaruji e dengal hausan kore ko gungu mamman dantani wattanda on kirtento janyirti kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawadon der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum